Hey, yo, Tron.
Are you Liza?
Baby, baby, me now wear in a thousand lifetimes. Baby, baby, me now wear in a hundred ways. Baby, baby, me now wear in a thousand lifetimes. Baby, baby, me now wear in a hundred ways. Yeah. Oh la la la, wenzenu na kuwa chizi, mambo tunayopeana, tunayopeana. Ah salala, kumbe mapenzi ndo hivi. Oh maana naona nampendelea sana. Ah kisikia joto na muogesha, namlaza mapajani, nampepea vizuri, namrudisha utoto, namnyonyesha. Mkubwa ni kwenu nyinyi, kwangu hana kauli, kwa mapenzi moto moto. Asubuhi sangara tope, jioni samaki papa na mlisha. Shombo zenu nyote, miendo ndivyo liwezikatisha. Kidege, wafikishe salamu, vigwegwe vya Dar es Salaam. Nilizunguka sana ups, mashariki mpaka kusi, mkakutana na wazushi walioniumiza. Mola kanitunuku papushi, mwanafundi benus, penzi kaeka bando kifurushi, na tutumaliza. Oh, nisijishawe kwa nini, wakati ndo kasha kuwa wangu. Tazimaliza ya sini, mie kupendwa ndo jadi yangu. Na kisikia joto, na muogesha, na mlaza mapajani, na mpepea vizuri, namrudisha utoto, namnyonyesha. Mkubwa ni kwenu nyinyi, kwangu hana kauli, kwa mapenzi moto moto. Kadi malize mchezo,
amenipa jojo,
jamani joka libeberu,
amenipa jojo,
daka kalambisha vitano,
amenipa.